baddest.
Itambere na mbere tuwe turakundana, tunafanana na tunaendana. Yeah, yeah, yeah. Sweetie, sweetie, kapipi. Wetty, wetty, so sexy. The way you want me rotate. Yeah, you got me crazy.
Nima kusamuru mutima wanjula simba. Kuko na uko sumba. Uzu nine kubabara. Ni mtu mwavu yungwanya nikonda ririmba. Weundi na kuchuri nimba. Nukuri na kwemea.
Baby, let me be your controller.
Controller,
remote yango. Baby, let me be your controller. Controller, controller,
remote yango.
Ningekuwa kinywaji basi wa thamani. Hakuna chaku kufananisha na wewe. Au labda pensi. Ningekuwa hifadhi basi yangu wewe. Sioni chaku tukumbanisha na wewe. Mana naomba dua kila niwakapojua. Au inyesha pumvua tusianguke. Asi unajua wengi wananisumbua, ila nimeshajua chaka langu ni wewe.
Niwe kusamura mutima wanjoga simba. Kuko na ugu sumba, uzundi nekubabara. Ni utuma muyu mwanya ndiko ndari rimba. Yungina kuchuri nimba, nukuri na kwemea.
Baby, let me be your controller.
Controller,
remote yango. Baby, let me be your controller.
Controller,
controller,
remote yango.